take the pulse when you pick your counter coming. Busa busa mara kame set permission. Zaga town any juke kwa juu. Ana chake bana kuda nanda tu. Ana ingia kwa shop check window shop amari. A double check anataka kopa aki. Pita mta aonekane ka beauty kumbe. Top na blouse kadundia kwa feti. Moja moja mbili tatu mara buki bomb. Goja ngoja mara gafra kasha timba. Posta maa kambatana na wongo. Kujifanya wachapa kumbe kwaoni yombo. Lazi ya siri akakodisha gari. Kweri kadema pepe dada tari. Aki pita mta aonekane ka beauty kumbe. Top na blouse kadundia kwa feti. Kale kadada kana tama. Kale katozi kana tama. Wote wana tama. We wacha tama. Kale kadada kana tama. Kale katozi kana tama. Wote wana tama. We wacha tama. Hana diri diri zake mirege makaja cape. Aka juma pirida niko job obey. Kugongea gongea no wakarina tea. Mashauzi msosi wa mana tea. Mara sneaker jeans very tight single bar. Ana chochote kapiga ngo kwa lama. Anazingua. Moja laga kesto light amefuria. Mara Rwanda, mara Kenya, mara Debeni. Ogi mcheck kwenye phone niko Swedeni. Mara Rwanda, mara Kenya, mara Debeni. Ogi mcheck kwenye phone niko Swedeni. Oki goba pay, speed kazangasa. Nje ana pay, shige mkono midarasa. Toke zake micho kocho kipa pa. Micho zake town kumbe force na tama. Kale kadada kana tama. Kale katozi kana tama. Wote wana tama. We wacha tama. Kale kadada kana tama. Kale katozi kana tama. Wote wana tama. We wacha tama. Kale kadada kana tama. Kale katozi kana tama. Wote wana tama. We wacha tama. Kale kadada kana tama. Kale katozi kana tama. Wote wana tama. We wacha tama.
You know, life's so simple, man. Issue number weza. You know, Lamar, at some me and Anambia. Nishi ni wazavya, so boys and girls, keep in your head. That's what's up, took a fish ride. Lamar, peace and love. Miss Namingi Bana. Yeah, Sema Mbambadu.